Feel the impact of music. Exclusive from Zambless.com.
I'm got kids on the mix.
You already know me. Kids
Ulenda waisula kumtima na happiness Enyoze mami walishimia Naliesha kumtima kukushimia Basti uniweweka mami walinjimia Devukisha those time twalibabili Kozi ile lundei kale nkumba ulili Life and baby alisewanda Mami wandi where are you Ulenda waisula kumtima na happiness Enyoze mami walishimia Naliesha kumtima kukushimia Basti uniweweka mami walinjimia Devukisha those time twalibabili Kozi ile lundei kale nkumba ulili Life and baby alisewana Mami wandi where are you Ulenda waisula kumtima na happiness Enyoze mami walishimia Naliesha kumtima kukushimia Basti uniweweka mami walinjimia Devukisha those time twalibabili Kozi ile lundei kale nkumba ulili Life and baby alisewanda Mami wandi where are you Ulenda waisula kumtima na happiness Enyoze mami walishimia Naliesha kumtima kukushimia Basti uniweweka mami walinjimia Devukisha those time twalibabili Kozi ile lundei kale nkumba ulili Life and baby alisewanda Mami wandi where are you
Feel the impact of music
from Zambless.com.